Wanna tujua. So kama wajui, bado na sampo za nyuzi kama buibui. Watoto wakui, chuki zao kama makusi, hawasumbui. Toba, unijui sikujui. We nani? Unijui sikujui. Kama vipi njo, kama kweli 45, masela njo. Kama kweli 45, nasambia njo. Kama kweli 45, njo bagi njo. Kama kweli 45, kweka nyoka njo. Kama kweli 45, magoride njo. Kama kweli 45,
magomeni,
masudi bila tonjo. Kama kweli 45, zabila linjo. Kama kweli 45, masimeni njo. Kama kweli 45, masisela njo. Kama kweli 45, iskia unabente. Wabishi bente, sio unabente. Wanakubente, sio unabente. Wabishi bente, wena bulo za migu njo. Bulo za migu njo. Bulo za miguu njo. Kwa nini unje fabe?
Sela nunta.
Kifipi unje fabe? Alfa unje fabe?
Kwa nini unje fabe?
Wabishu unje famabe? Kama vipi njo. Na Dubai njo. Katukati njo. Asimeni
Jo,
na tutozi Jo, kama kweli 45, Jo, kama kweli 45, siku wani Jo, kama kweli 45, dami yompo Jo, kama kweli 45, unijui sikujui, asimeni sikujui, kama vipi Jo. Asimeni njo, e mwanzo mwisho.
Asimeni njo,
Toba.
E
mwabu.
Kama kweli 45.
E atafadi South Africa.
Kama kweli 45.
E msela nei.
Mwajule baisa.
Uma. E la iswa nyege.
Kama kweli 45. Bagamoyo njo. Kama kweli 45.
E katoto. E zinka mapinka. E mogiani. Enu cho boy, majani. Toba. Napagala njo, kama kweli 45, chamanti njo. Kama kweli 45, magoride njo. Kama kweli 45, baka buntu njo. Kama kweli 45, ntegeta njo. Kama kweli 45, naboko alamu njo. Kama kweli 45, yoka lyo njo. Kama kweli 45, meneja katolo njo. come and call it 45. See how I'm into, what be she been to? See how I'm into, when I come into, see how I'm into. Just some private dealer, see how I'm into. Don't talk about dealer, see how I'm into. Official dealer, come in with your family. Come in with your family. Come in with your family. Pull us a me gunjo. Pull us a me gunjo. Hey Pretoria, hey Chagawa, hey Machiri. I'm a zombie show. Come on, poop in show. Come on, 45, sick, rolling show.